Yamshelo yangomela uzoleka nje yabona ngempinde mina nesibuye Yamshelo yangomela uzoleka yabona ngempinde mina nguye ngisibuye Yamshelo yangomela uzoleka loye yabona ngempinde mina nguye yabona ngempinde mina nguye ngisibuye yabona ngempinde mina Yamshelo yangomela uzoleka nje yabona ngempinde mina nguye ngisibuye Ngoba mina ngiqinile futhi ngizile yini lena isaba kimi pho Ngibona mina ngizizwa ngiqinile futhi ngizile yini isaba kimi Yamshelo yangomela uzoleka nje yabona ngempinde mina nguye ngisibuye Yeah.